kanya saa moya tugiye kujya kumva icyo bita Magic Lineup. Bafite lineup iremereye cyane, babwire bafite bande.
Bafite Rugaju Ligani umusesenguzi wa mbere mu Rwanda. Bafite Oga Lorenzo umwe mu bantu ba mbere bagira vibe kuri Mike. Bafite Samir Silvestre umwe mu bantu bafite icyitwa ubunararibonye muri European football. Bafite Adelare ibintu byose ndetse na Mbappe. Be on Magic FM on 99
n'ibice birindwi. Guys, mwana cano kuri RBA application RBA. Ikintu kimwe ugomba kumenya, iki ni ikiganiro kije gikenewe.